VOA.
Sababa waraansaatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godina kamashii aanaa baloo jagonfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godina Wallagga ba'aa aanaa saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agii tokko gargaarsa ga'an arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Baloo jagonfoyii dabalatee aanaalee sadii keessatti hidhattoota sochii dimookiraasii uummata Gumuz yookaan Guhidan jedhama wajjin lolli akka geggeeffamaa jirutti ka dubbatan koomishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaaniitiin hidhattoonni Guhidan 100 ta'an ajjeefaman jedhu. Hidhattoonni kunneen gara adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan immoo IHOAT waliin hidhata qabullee jechuun dubbatan. Gama biraatiin koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaa godinaa kamashiitti namoonni 1,095 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsuudhaan deeggarsa gochuudhaaf koomishinii federaalaa waliin hojjetan jira jedha. Waajirri koomishinii hooggansa sodaa balaa godinaa Wallagga ba'aas buqqaatonni baloo jagonfoyiidhaa dhufan gargaaramaa jiruu jedhee jira. Naakor Malkaatu Amburra gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee aanaa baloo jagonfoyii magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqala Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallagga ba'aa aanaa saasiggaa ganda baloo jedhamu dhaqanii qubatanii 7 darbu dubbatu haala keessa jiran illee akkasitti ibsu. Aadde Askaalaan illee buqqaatota baloo jagonfoyii dhufan keessaa ta'uu dubbatu. Isaan faana dubartoota yeroo dhiyoo keessa da'anii fi namootni humna hin qabne akka jiran himan. Kanneen baloo jagonfoyii keessatti hidhattootaan ajjeefaman illee jiru jedhu. Namni buqqee nama 1,000 ol ta'a kan mana kireeffatee fi magaalaa baloo keessa galma keessa jiraataa jiru. Yeroo hidhattootni qabeenya keenya saaman bilbilaaf uffata keenya nurraa fudhatan qaamni nuuf birmatu yeroo dhabamu kan qe'ee keenya dhiifne lubbuu keenya baafanne amma kunoo simmintoo duwwaa irra ciisna. Dubartootni dhiyoodaan ulfi ijoollee 3 kan qabanii fi abbaa manaa fi haadha manaa kanneen humna hin qabnes jiru. Obboloota keenya muraasa immoo achitti du'an dhabne kanneen ijoollee isaanii fi abbaa warraa isaanii dhabanii dhufan jiru. Kanneen immoo maallaqa kennanii miseensa maatii isaanii gadhiisiifatanii dhufan jiru. Yoo danda'ame tasgabbiin bakka sanatti yoo bu'e waan facaafanne akka sassaabannu yoo hin danda'amnes gara maatiif fira keenyaatti akka nu galchan mootummaa gaafanna jedhan. Namni biraan yoo haalli nageenyaa fooyyee qe'ee keenyatti deebineef rakkoon narra ga'uu waan maluuf yaaddoon qabaa maqaa koo hin dubbadhu jedhan illee rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Namuma bifaan diimaa jedhame arguun barbaannu jechuun kan hidhattootni kunneen nu buqqisan waan qabnu hunda dhiisneeti kan dhufne. As erga geenye yeroo tokko qofa qamadii kiiloo 7 dhaabbatni gargaarsaa tokko nu kenne amma rakkina guddaa keessatti kan argamu bakkee kana keessa simmintoo irra bullaa uffata jijjiirrannus hin qabnu. Namootni 2 sababa beelaatiin du'anii jiru. Kanneen dhukkubsatanis jiru. Amma kan argamu buufata miseensotni poolisii humna addaa keessa jiraataa turanii daa'imman dabalatee nama 1,000 caalla. Gargaarsi namummaa akka dafee nuuf godhamu gaafanna jedhan. Buqqaatotni kunneen mootummaan atattamaan gargaarsa namoomaa akka nuuf godhu barbaannaa jechuun illee gaafatanii jiru. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka godina Kamaashiitti namootni 1,095 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsan waan buqqaatota deeggaruudhaaf taasifamaa jira jedhanillee kunuutti.
Yeroo dheeraaf akkuma dubbachaa ture matakkan irratti kan ture amma yeroo ammaa babal'atee gara godina asoosaa keessaa bilbiluu fi. Shirqolee akkasumallee baambasii beekamu namoonni garaagaraa 25,000 dhiyaatan buqqaanii jiru. Akkasumallee Kamaashee akkuma beekamu 2,012 namoonni deebi'anii gara mana isaaniitti hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa akka turan beekamaadha. Ammoo yeroo gabaabaasitti humni amma jiru kun namoota buqqaasuu itu fuhai jira kamera kan kaya ka data kam ya kana ma kuma sabantami shani godi na sana ke sabu kani ido gara gara ka sanjira ni da kan shani sanjira ni idu kana mo biologika fo dera mo kana ra bukani gara oromia gara fasiga gara 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 ka kama bukan raga kam na wan tu ba tamo ba bu wan kadanda ga gocha jira garu itu kan akan mudah ke nyata gara-gara gasufi umni jurukun makinata bebogor sukin rakna gara-gara pidani gara soge sana ki inde bisa ne cure wadar gara makina aja acit gara-garun bayi usaha gara makikul magala kan wekamu bahu ala kan adat garu rat mariata me wajita marakan
amma mal bochu te ada mere gargasu ka sananga kawiyote
gargara mu ganda meda mukatti azamaira sumannis akwada na ken namajira amma garu kan jiru kana kan jiru da na mu gura kan jiran lamni ka mun le ga ne kai un duwa zani gargara gargara gura gara na mu kani kan na kan mo tika ta kan sa kan ro miya ta
ጋፍተማን ወአጅረ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳበላ ወድነው ለጋባ ኦቡዳርጊ ጎበናስ ቡቃቶትኒ በሎጀ ገምፎይ ከይስታድ ኡፈን ኩመ ኩደን ጫለን ገርጋራ ማጅሮ ጀደኒ ጅሩ ደገስኩን ገመ ወአጅረ አናይ ሳኒቲን ታስፈ ማጅራቹፊ ደገስ ደበለታ ከጎደሙፍ ሆገንሰ ጎድናወሊ ማሪያ ተማጅራቹን ለዱበተኒ ጅሩ ገመ ብራን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ነው በኒሻንጉል ጉሙስ አብዱላዚ መሐመድ በሎጀ ገምፎይ እንደበለቴ አኑሊ ሰዲቄ ሰቲ ሄደቶተ ሶሶቺ ዲሞክራሲ ኡመተ ጉሙስ ጉሁደን ጀደመን ወጅን ሎሊጌቄ ፈማጅራቹ ቤክሰኒ ጅሩ ሆምኖትኒ ነገይጉም ሳሞቱማ ይለቶተ ጉዴን ዲበቶ ኩታን አጄሰኒ ሩጀቹኒ ሲብሰኒ ጅሩ ቃመ ረኮ ከነኬ ሳርከ ቀበጀደኒስ ሂመኒ ጅሩ ኮሚሽነሪች
ወሎቲ ከንፎይቆ የገመዞን አንድ ወረዳ ነው። ስለዚህ አጋሎም ያሶም እነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ
በሎጀ ገንፎይ ጎድነ ካማሽቄ ሳናቶኮ ከናፉ አና አጋሎ ያሶፊ ሴዳን በኬወን ሰደንከነቲ ሂደቶተ ጉዴን ፋና ሎላዴ ሳጅራ አጄ ሳጅራስ ለኮብሲ ለቶታ ይብሳጅራ ጅራቶስኒ ሰባ ያዶ ነገኛ ዳፍ ቀይሳኒ ረቡቃጅሩ ለኮብሰ ነሞተ ቡቃ ፈመኒ ላንጅቴ ሲምቤኩ ሆገንሲ ከኖርዶ ፍረመደሜጅራ ነጋቡሱን እንደንዳም ኒጋፊ ጀዱፍ አርከ ሆዋቱ ቀይሳጅራ ኢሳነሙ ቢቸ ዲጉዳፍ ይርገመ ፍረተኒ ሁጀታጅሩ ከናፍ አከሚቴሮ ተኮቴቶቹ እንደንዳም ሰባይ ቀይጣቶስኒ ኩነል ሆዋቱ ወጅና ሪሮቀቡ ጀዴፍ ሄደቶታ አጄፈመንራ ረጋርገን ይቀምና ትግራይራ ድፉሳኒ ከነገርሲር የሮ ገባባ ከይሰት ሄደቶታ ከነን ደበምሲፍኔ ቡቃቶትኒ ቀይታ ከዴብን ኒጎና ጀነያና አንገ ገሬንዋት ጉቱማ ጉቱትን በሊፈምልት ረኮስ ጅሩ ደበምሲሱን ይደንዳማ ከናፍ ከንዱራ የገሙ አንገ ደንዳሜቲ ሁምናይ ደተይ ደበምሲሱላፍ ሆጀቻጀራ ጀደን ኮሚሽነሪች ከንቆመተን ገሬዋት አርገኔ ዱብሱዳፍ ያሊንታስፍኔ ሰባናኑ ትግራይ ከይሰት ኔትወርክን እንጅሬፍ አማፍ ሚልኮፍኔ ሄደቶትናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ጎዲነ መተከል ከይሰት ሶቹአቱረን ጆተሙራ ሰዱራ አራራሞቱማና ንቻወሊን ታስፈም ጀደሜን ሐዋሰቲ መከሙፍ ከኔኖጂ ሞቱማ አርገተን ይሳከጀረን ገባፍ ሜትሬ ሄደቶትኒ ካማሽ ከይሰት ሶቹን ሐሌላራዎቹን ጅራቱ ተቡቂሳጅሩ ጀደመን ከኔም ብሮተው ኢርሰ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ንቻ ራቤኩን ደንዳሜ ጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ